Yeah. Rap Easy, Mike, B Jumps Rap Set. Yeah. Yo, rap ina flex my muscle ka Mr. Kenya neza flow na beat ya raga hadi ya capella. Niki fail mi ujaribu tena na tena. Na sasa wanauliza mbona sikukama mapema. Na speed mamoto mafanya nikani dragon era. Nina support ya mamoto na maomera wakoza. Yawa woi guy weni munare. Jukani story ya flow mini na overflow. Kani illness tapona tuna overdose. Rata kwa hii wall buta boss niko on my toes. Mademu wanalia woi. Maboy wana beef na this Kenyan boy. Wara piti marapa wana lose my match na mi kwa hii rap game maze. Kahal city juu hii si bahati. Hii ni baraka meza wempe watiaji. Hii ni kipaji.
Kani ya kili hawawezi kutupima. Kutupima hawawezi kutupima. Wanajota tunazima. Tunazima wanajota tunazima.
Mafonso kutia man. Wara kwa ufilu neza ishia man. Wara nikitita na wasia man. Wara kwa kemi kwa kemi ya kamia man. Wara Wara
Ho, na leta flavor ka bongo. Can't fit in my shoes, wanna try kuvaa combo. Nafanya big things, arakana ka mdogo. Though ni tight cover, jo. Na penetrate soko, so take cover, jo. Na generate joto, karibu ku blow. Tempo mina count down. Kama ni wa hot, mimi na wa cool down. Wali ni the row, sasa tables zimetan. Niko kwa turn tables ama DJ katha. Soon to run the industry, wahesabu laps. Nina go places bila compass wala maps. Na my boy wanna test, wasini nyime max, ey. Na wasi chat kama si mention chapa. Toja yangu ime sag, jua wallet ime jakja. Na wasi vai kama si vai kumachna. Bile mi hurok, ey, si vai kurabata.
Kani ya kini hawawezi kutupima. Kutupima hawawezi kutupima. Wanajoto tunazima. Tunazima wanajoto tunazima.
Ni mamakonso kutia man. Bora, kwa ufilu neza ishia man. Bora, nikitita na wasia man. Bora kwa kemi konge miaka mia man. Bora, 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 nina mafuanzo kutia man. Bora, kwa ufilu neza ishia man. Bora, 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 bora.
Kani rhymes, bado ntatema. Kama ni race, buda rap game, ntahema. Kama ni flow, bado mtastama. Kani Chicago, sindio bulls, ni wengine ndama.
Yo boy, na si experiment drugs. Ata wani drag, chini hawata ni drag. Cause I'm all the way up, Fat Joe, Remema. Hard work pays, na inilipe in cash, ey.
Kani ya kini hawawezi kutupima. Kutupima hawawezi kutupima. Wana joto tunazima. Tunazima wana joto.
Bora.